It's not like Griffin the bit best.
I don't
wanna update you on this. Hey, 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 enyi nwunye m apụtala, sị nke ọ gbara esibele, mara na nwunye m ga-alọta. Ayara m iyi bandị alakwu, atikororo ndudu kororo m, ihe na-eme ndudu baki. Atikororo ndudu kororo m, ihe na-eme ndudu baki. Ojudu wa girls come close, igbo girls to the form. Egwu kpọrọ hihi, ụmụ okorobịa, bịa n'ụgbọara m egwu. Egwu kpọrọ hihi, ụmụ agbọghọbịa, bịa n'ụgbọara m egwu. Egwu kpọrọ hihi, ndị aka ji akụ, bịa n'ụgbọara m egwu. MPU General, I salute you, Laborita, King of Boys in South Africa. Kwisi Nippon, Sasho, Wakibe ya, Levels Yakpa, bịa n'ụgbọara m egwu. Gladio, the Oracle of California, Biggie 50, onye ọma na Spain, gị na lọlọ gị, ọmarịcha, bịa n'ụgbọara m egwu. Akụbi, plenty CEO Shalom Chaks, big man, you get money. Osisi Oma, Osisi Oma na-enye ndụ. Osisi Oma ihe ntị, jidokwa ka iji nwanne m. Dreng, dube m, dube m Gustav, my name say Chukwu dube gị. Egwu kpọrọ hihi, ụmụ okorobịa, bịa n'ụgbọara m egwu. Egwu kpọrọ hihi, ụmụ agbọghọbịa, bịa n'ụgbọara m egwu. Egwu kpọrọ hihi, ndị aka ji akụ, bịa n'ụgbọara m egwu.